yeah. Skefa Chimoto Malawi Nataliso Zambia once again.
Young chef, we are
good to me.
Stick up for the supper.
Nyanga in Yimbo.
Exclusive from yeah. Tunes the Dawn.
Kashi Andi Ukutangira Tekufika.
Sisi kanya, Chikanga Sera, one Bible. Anangala na mwana pa 90 years. Yeah, ima nati. Gorazi, kuti mi.
Sikuti, ukajado katiriwa.
Ishindiwe goma.
Sikuti, ngatulibe mana.
Ishindiwe goma.
Sikuti, ukajado katiriwa.
Ishindiwe goma.
Sikuti, ngatulibe mana.
Ishindiwe goma.
Tekanya.
Tawi yako izafiga.
Tekanya. Kashi yangi
wako atabwela
Tekanya
Tawi yako izafiga
Sisikanya
I feel to feel any time. Nimona ena Zambian time. Nimoku ti fast ta dile. But we nanga na filwile. So no love jobule si o. Ile super business. Time finish ta il Africa. Patience fin to nista. Lese upele pa faila. Nimoku walole la boila. But inga fiesa nish fiesa. Alishu ba fionso fwaisha. From in store to partner. Partner to abana. From abana to hunu. No fiance fisa tino fi
Sikuti, ukajado katiriwa
Nishindiwe goma
Sikuti, ngatulibe mana
Nishindiwe goma
Sikuti, ukajado katiriwa
Nishindiwe goma
Sikuti, ngatulibe mana
Nishindiwe goma
Tekanya
Tawi yako izafiga
Tekanya, kashi yangi
Naiwe wako atabwela
Tekanya Sisi kanya
Skefa Chimoto Young Chef, we all over Zambia Malawi collaboration hapa so Tuboy Simikatu
Chichete Kelo Na Babdi Wayo Koso Jera Nsima Yeah Chikondi Piri James Chamanga Ndaguona Jemba Jemba Na Chisamba Lungu FM Magodi Lumambo Na Walia Kalandanya Bobby J Adetwa Wadasi
Sikuti Ukajado katiriwa
Nishindiwe goma
Sikuti Ngatulibe mana
Nishindiwe goma
Sikuti Ukajado katiriwa
Nishindiwe goma
Sikuti Ngatulibe mana Tekanya, kashi yangi
Naiwe wako atabwela
Tekanya,
tawi yako izafiga
Sisi kanya,
Naiwe wako atabwela
Yaguona, Mr. Mateo Ngurube Bali Bali na Momo Sakala na Mableza Lay by Saga Mike Matakala na Samia Maleza Expert na Extra Auto Jonda Tasira na Daliso Lungu Yeima na Jacobs na Kalaba Mr. Patson UK and all the DJs in the world Bizimia
Drink stop
from ZambianTunes.com.